Everybody now, now. Sure.
Sana, ana nini shakwa mana, usini
makazi.
I'm not ninafanikiwa usiku wa tacha anani nishapwa mana useni sumbure bana Yesu ni mkono bana Jehova kufanya mana give him glory.